Majuba sinjo nione vile tuna pop champagne. Yeah. Today bad girl, I gonna be bad boy. Yeah.
Acha niende peku peku, niende peku peku. Acha niende peku peku.
Janga,
leo majanga.
Ninakwenda mida ya wanga,
mida ya wanga.
Watakoma wenye kudanga,
wenye kudanga.
Asante mama, unanivusha napata furaha. Kwenye bedi unanipa kichaa, tapambana na masponsa. Tena, asante mama, unafanya napata furaha. Kwenye bedi unanipa kichaa, wendo kwangu muke bora. No time, no time, wow, wow, wow. No time, tapambana na masponsa. No time, baby, no time, wow, wow, wow. Tapambana na masponsa.
Ile mbiba inachoma, ikichoma na chomeka. Inataka kutoka, naona kama atanicheka.
Today bad guy, I gonna be bad boy.
Nakoja.